a message for Ugandans to express in German. Uganda etuso kutabanguka, fena tuli mu buzibu. Nabagiri munda babagire medemu, fena tuli mu buzibu. Uganda etuso kutabanguka, fena tuli mu buzibu. Nabagiri munda babagire medemu, fena tuli mu buzibu. Tunulira kubya tukakuchagula ni Uganda teri mu bwenkanya. I never fire to regain, you never be with your fire, and you never be to the money. Banaye tusabe woboli nache wekole na mukanda wange togwa musubi. Kulanga osaba, esimi wofuna, tomanya nawe mukambali kwa nukula. Anyway, Uganda etuso kutabanguka, fena tuli mu buzibu. Nabagiri munda babagire medemu, fena tuli mu buzibu. Uganda etuso kutabanguka, fena tuli mu buzibu. Nabagiri munda babagire medemu, fena tuli mu buzibu. Kuba olina okubeera omukulembeze, olina okuwuliriza eby'abantu bye bagamba. Kati Kyagulanyi avuddeyo ku lw'abantu atulwaniridde eddembe lyaffe, naye kati bamutulugunya bamutuntuza. Ebintu mwotula ng'eyo tebigasa, kati ebyenfuna babisikaniza. Tulaga wa mu nsi yaffe Uganda. Kati owe poliisi, owa takisi, aba bodaboda ne basoja, twebereremu abawagira people power. Yo wana hakuna mchezo. Uganda etuso kutabanguka, fena tuli mu buzibu. Nabagiri munda babagire medemu, fena tuli mu buzibu. Uganda etuso kutabanguka, fena tuli mu buzibu. Nabagiri munda babagire medemu.